Mitaani wameweka standards za kuabudu, lazima mwifanye kivyao vako zao, na dini imeweka classes. Ninapoenda kujirusha wanasema cheza chini, miaka yako haikukubali kucheza cheza, wanasema hiyo utiaji pasi angali. Atina jikose ya heshima basi angaliwe.
Your friend.
kando.
Nimeweka kando.
Nimeweka kando.
Nimeweka kando. Napunguza ujuaji wangu. Nikupe sifa, heshima. Naiweka kando. Nikupunguza ujuaji wangu.
Nikuabudu.
Come on and give him a shout.